way bahas taraya awata kuweera haytta dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ku sugan deegaano ku tirsan maamul goboleedka Puntland. Dadka amarka Laakurugi iyo waliba ay deeqniin magaalada Baran meelas oo muddo tuman maalmood gudisho lagu amaray intii ay isku guuraan. Amarku iyo waliba saameeyay ganacsatada, odayaasha, dhalinyarada iyo qoysas kale oo deggan magaalada Baran muddo tuman sena ka dhowr iyo deeqnaayeen. Ibrahim Ahmed Maxamed iyo waliba ku mid ayaa ganacsatada amarku saameeyay oo deeqnaayay magaalada Baran ee maamulka Puntland iyo waliba ku hadalay sida arantuun saameeyay.
May ban lemere somar ke nawatan maraya lemin koi akimila kidezi, tukamila an may ban lemere afari lawati ke gudoje tukamila an kugurasan alatan kawarasan hati kerevi or damba marin lemere. Wali sila bekan lemekriya ki nishar ki nal koi tana ko kawasan al lemere, da unuun marin leti hova hayar siyan ka wiji wala mwala parna mewa erli, an marin lemere madisidi marin lemere gudoje gobal ki odidne gobal ke tenaz. Yay miskumiyad laakiin dadka nahaaya kulli mar ee deegaanka miisiin haddii degan oo noona dadan si mar ee miisiin ka dhaca noolay oo ashuu ka laga gaaday degmaaya hayni walaalada ka mana qabool qaran ee Soomaaliya ee aanu Faransiisku ma koobayni Soomaaliya gudaha ee ku koobayni dadkaasi mar ee miisiin inni la moodulo qaado miskaleedi walba noo ka bidilo falaaneer marka sidii mar ee nagaa kumay banareen ee barnaamijka ee gudiga lantaare oo yaala dhawreeyayaan si isku maray dukaamin ku nagaa lumiya
Ibrahim Ahmed oo warshay si wadada iyo waliba ku codsaday maamul goboleedka Koonfur Galbeed antii su kul hadala maamulka Puntland
baahda dawladda Koonfur Galbeed oo markii ku yimid markii labaad ee markii saddexaad ee barnaamijka ee kala hadal ee salaam ee mas'uulin gaami ah ee maaraynta ee dowladda xaaladan badan otomaana amara mere wala una tentana me khay maamula me khay maamul me maana isu maamula maana isu me ayan isnaaya me dinaya mo khu mo khu isu maana ayan kayidi ken istirjiri ke otomaana wal halan mara mere maamu ka sine ba khu sulana inti mara mere inno opiyauna maamu ka ko parga dele ati jen maamu ka ngala hadala no tekana iyawi anin ban oo labadii waxa waxaan lahayn kala hadalan oo maana amniyan maamu shaqo dernoon ku suulaan oo kala hadalan markii ay wada markii ay markii ka oo ku qabtaan maamu oo barka jeed maadi ee taas ka qabsana
eeda ma santa
dhawaanyahay tii markii duuladka magaalada Boosaaso dagaalka dhaxmari ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab wali dagaalkaas ku dambeeyay Puntland wali ba martay intii dadka Koonfur Galbeed ku jeeda iyo isku ku baxan deegaanada Puntland.